You're with SBS Radio.
Elata ile fase fulu tausanga o umie Robert Mugabe le tofi peresetene o le atunu o Zimbabwe. O ia le peresetene muamua na tula imai le tofi ina ua fato ilaloina fai ngā malo papalangi ile taimi o faingoa ina le atunu o Rhodesia. Na whanau Robert Mugabe ile tausanga e afe iwa se lau lua se fulma le faa, ma nā oa o ia ile ngā luenga whaafaia onga. I le tausanga e afe iwa se lau ono se fulu na tofi ai o ia ile tofi peresetene o le whaala potopotonga le Zimbabwe African National Union po le Zanu. O le maanga auna tūleia le mau mō se mālotu to tasio Zimbabwe e pālota ina e tangata uma e awhia e tangata uli ma tangata papalangi. Ina watula i mai le mālo ma suia le ngō le atunu u ia Zimbabwe na suia i fo'i ma le ngō le maanga upufai mai le Zanu i le Zanu PF. O le atunu o Rhodesia na afua mai whainga mālo kolonia Peretania, ma ona ole umi o faia le taua i le vā o le Zanu ma le mālona iai. Na faia i se malienga i le vā o i tu e lua, ma le whainga mālo i Peretania, mo oni whainga pālota demokarasi na faia ia i le tausanga e a feiva se lau walu se fulu. O pālota nā na mānu mālo ma iai Mugabe, ma veai o ia ma pāle mia mua mua, o le atunu u tū to atasi fau, le atunu u o Zimbabwe. Na mōli mawina le āmatanga o lona tūla i mailo na whaao ngā ina o le pule ma le pewa i awala sa awa ma le tau pulea. O se tangata e te te epe e fesilingia, se manatu o Robert Mugabe, na vavei loa lona i unga.
Time has now come for us to show this evil party our teeth. We can bite and we shall certainly bite.
Robert Mugabe. O se tasi na tauto alua ma Robert Mugabe i le taitainga o le Zimbabwe African People's Union po le Sapu o le alii o Joshua Ngomo ma na vave o na faye Mugabe lona i unga i na ua whaatea o ia mai le pati. Na faalia Joshua Ngomo le tūlanga na iai o ia matangata olona i tū mālo le tū mālo Matabeleland i le tausanga e afe, iwa se lau walu se fulu ma le lua. Na faya e lua tausanga fatoa lua le nao tausanga o le whainga mālo o Zimbabwe ila lo le teita inga Mugabe.
The beatings, the killing, the torture is unbelievable. And these people will play it off. People have been taken daily at night and they disappear forever.
Josh Ngomo, se tasi na tauto alua ma Robert Mugabe i le mau mō se mālo tūtua tasi o Zimbabwe. E owa i le to alua se fulu wafe tangata o loo masalomia le māli liu i tū mālo o Midlands ma Matabeleland i lalo o le pūlenga Robert Mugabe ma o loo talitonu nisi o le mafua anga lea o le taumafai o Mugabe ina ia awalava ne ima mulu le tofi peresetene ma ia ataia ina ne imolia ma sue sue ina o ia i le māli liu o nei tangata e toa tele. Na iei se fai ngā malanga Robert Mugabe, na awai mai i Ausetalia nei, na i asia sia ai le Universite o La Trobe, Adelaide, ma o loo mana tu aina se tasi o fai a onga, leli o Dr. David Dowd.
It was in 1984 and came out to La Trobe University and gave an address, and it was very impressive because the audience was more than sprinkled with white Rhodesians who were quite hostile to begin with. And he charmed them. He was really, you know, if I've done things wrong, I hope you'll forgive me. I forgive you. We are all Zimbabweans. That type of rhetoric. That's sort of Mugabe in the early days of his administration.
Dr. David Dowd o La Trobe University. I le tausanga e afe iwa se lau walu se fulma le fitu, na sui ai e Robert Mugabe le whaavai o Zimbabwe, ma sui ai malona tofi mai le pale mia, i le tofi peresetene. O le whafita au li tele Zimbabwe, ona o le tele o whanua ma wha atoanga, na umia ma pūlea e tangata papalangi, e ui, e le atoa se tasi pasene o ilatou, i le atoanga po le whaitau atoa o tangata i le atunu o Zimbabwe. E le atoa se tasi pasene o tangata papalangi, ai e ovo i le ono se furu pasene o ele ele mawhaatoanga na lātou umia. Na whaia se pālota whala o itele le tausanga e lua afe, e tō e se ai papalangi mai o lātou whanua. Ai ina ua whaia ina le mau, na tuwina i le pālota whala o itele, na le ita o fia i tangata o le itua Robert Mugabe, i le oso whaia o whanua mawhaatoanga tangata papalangi. Na fasiotia, matutuli whamalosi tangata papalangi mai o lātou whanua ma ele ele, li ele ele uau ngā tūpuna ngā o whātoa e o lātou tua a ma o lātou a inga. O na o le ati ina e o Zimbabwe e whanongonango malosi i fua o whātoanga, o le whāte e ina o papalangi, na sa soo ai ma le matua a fia o le ati ina e o le tamau a inga, ina ua le o toe maua le au whai o fua o whātoanga e whātawina i fafo. O le toatele o tangata o le Zanu PF, na lātou whāoa whaamalosi whaatoanga papalangi e le tā le nia i le whaiva o le whai whaatoanga. O le iungana o iai, e pei ona mōli mawina pē i Zimbabwe i aso nei, o le mativa, ma le toatele o tangata e le whai ngā luenga. Toe toe lava ina le ai mase ao ngā o le tupe a Zimbabwe. Ona o le whaavae, e mana o miai i le whai o pālota, nā talia ina e Mugabe le whaia o whainga pālota mō le tofi Perez Tene. Pei tai, o nei pālota na mōli mawina i teimi uma na whai ai, whainga pi o pio, whainga le amio tonu, ma whainga whaamalosi ma tau whaamatau.
There will never be a regime change here. There will always be the people of Zimbabwe in control.
E o mai le tausanga e lua afe se fulu ma le fitu, ina wafa amalo sia o na avesea le tofi peresetene mai a Robert Mugabe, e pe ia mana tua ina o ia, o se tangata na ia umia le pule ma le pawa, mana ia faao ngā ina i awale sa ili ailo na manuia ma o na vi inga, ae na matua afa ina aile tamao a inga, ma le soifua manuia o tangata anuu o Zimbabwe. Ola na pule, na faya ma le faa malosi, ma le faa matau, ele i mawaina i ni awala demokarasi ma ni awala aloa ia. Na saunua Dr. Dawood, masalo o le toatele o tangata i Zimbabwe, o le afa aalia lo lātou wanganga fia fia ma faafetai, ua le o to yai Robert Mugabe le lalolangi, ae maise i lo lātou watunuu. Masalo foi, o le maliu o Robert Mugabe, o se amatanga faulea, mo se lumana i manuia o Zimbabwe.
The current government is dominated by a man who was Robert Mugabe's head of security. Mpengagwa will no doubt have some kind of state funeral. ZANU-PF will forgive and forget, and it'll all be a great national mourning. Most Zimbabweans will be glad to see the last of Robert Mugabe.
Dr. David Dawood o le Université de La Trobe. O le reporti na wha maupopo ina e Helen Ipista ma Philippa Carisbrook o le SBS News.
sbs.com.au